This your girl Geneva. Poverty no go locate all of us, yo. One wani, or what elegbe de bafi lugi didi nindu. Anything you touch, you go de success.
You know what time it is. You know what time it is. Woo!
Oh yeah, 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 yeah. Sitaki umaskini maisha ni hapa nao. Sitaki umaskini maisha ni hapa nao. Sitaki umaskini maisha ni. Umaskini maisha ni. Umaskini maisha ni hapa nao. Nasema hapana, hapana. Sema hapana, hapana. Thamani yangu masa, ntatumia vya mao. Baba Mungu karibariki, ntatumia vya mao. Hesabu baraka ndugu yangu, oh dada yangu. Zitaje moja kwa moja, oh. Umaskini ni ugonja, na sitaki kugonjeka. Yawe yuko na sisi, shida hutu hepa sisi. Weyo yo, weyo. Baraka zazidi kunifuata. Sitaki umaskini maisha ni hapa nao. Sitaki umaskini maisha ni hapa nao. Sitaki umaskini maisha ni. Umaskini maisha ni. Umaskini maisha ni hapa nao. Nasema hapana, hapana.
Now successful go they locate us. Now excellence go they locate us. This is your girl Geneva. Kasha Lira. Thank you.